follow the song, music.
Done in the building.
DJ.
Oh.
Once and once again.
Downloaded from GastoMusicBlog.com.
AC.
Alicon Alipeda.
Love of Zelaya.
Ooh. Liman Bella Chapemushe. The way you touch my body. Ngapu wana kaspenda. Opya nitifela nikaba wao defender. Sinifuna kusoveresa. Wena ukaba ya kapalisa. Ako love you mashari mashokoleti. Let you. Baby nobody fine like you. Nobody. You're my special somebody. Baby nobody fine like
love
you.
Love of the lion.
Nobody,
you're
my special somebody. Yeah.
Nkakulata kufita phone kashwela. Lela luna litochisali papela. Unafela vatumova lutambela. Nge kuwena kona kosen pilela. Wenayani latile kusinaza fia. Na kusepisani na kukusia. Use only one kuyaka kalia. Nkakubizanga poleva my dear. Na utwanga ande ni wena mwana iti. Kwa spilu fona utwa ni munati. Kwa magielo ni kaketa fafesti. Ni kukala kuyo kota mwakri.
Lima mbela chape mushi.
Ila love of
the way you touch my body.
Kupala lebo.
Ngapuwa na kaspenda. Opya nitifela ni kaba wao defender. Sinifuna kusoveresa. Wena ukaba ya kapalisa. Ako love you mashari mashokoreti. Let you. Baby nobody fine like you. Nobody.
Ela
my special somebody.
Baby, love
nobody,
of the
baby, is
nobody,
like
you. Yeah.
Nobody. You are my special somebody.
Nalikupepwa ni saumboni ya chwana. Every day ni kutuwa inge buwana. Takiutikeo, isalika mwanana. Zene ni vatanga kafe la kizona. Ansana tiava ni vamocho ale matanya. Kuwe na kona koni wonikanya. Si utweli chala batuma story. Zaluna liscover history. Cause kiwena yali kuyaka memory. Aravyo akuri ki story. Ela love of the lyali tune is me. Kupala levu.
Nima mvela chape mushe.
The way you
touch my body.
Please diesel. Jemi and soja.
Opya nitifela nikaba wao defender. Sinifuna kusoveresa. Wena ukaba ya kapalisa. Ako love you mashari mashokoreti. Let you. Baby nobody fine like you. Nobody. You're my special somebody. Baby nobody fine like you. Nobody. You're my special somebody.
Ela ema kusubiva counter. Atuan, Jess Boy, from Jerich Gang, Taki G, Ela, Mike Boy, Joske, Mchia wasi Mati, YC, my big bro, Ring G, Ela Lenati Fado, Young Nazi, Mr. Trucy,
Apollo, the song, music, DJ, one sign, one the build.